se mugunu imana kusa beshejweho nimbabazi sayo tena ko bamfite simbindo moshitsi nuko haitishi dokunerukoba ijari misosi imbere yanje byose byakuweho kubw'imbaragaze manura kome shimirwa imirimo yawe urahebuje ni mu mbaraga zawe ni mu guhamya yuko uri Imana tugoswe n'umwuka w'Imana turinzwe mu buryo buhambaye w'ibishidikanyaho oya oya turukoko bwatoranijwe ibikomangoma by'ijuru turinzwe n'abamarayika bera jyewe nawe nacyo tuzaba tugoswe n'umwuka w'Imana turinzwe mu buryo buhambaye w'ibishidikanyaho oya oya turukoko bwatoranijwe ibikomangoma by'ijuru turinzwe n'abamarayika bera jyewe nawe nacyo tuzaba Tiranuka ari kongufite bafite byose itari ngindamu imbere yanje bihinduka ubusa kuko namenye neza kufite Mesiya abafite byose akeneye nkeneye umwuka wera anyobore kugeza jesi wacu tugoswe n'umwuka w'Imana turitwe mu buryo buhambaye w'ibishidikanyaho oya oya turukoko bwatoranijwe ibikomangoma by'ijuru turinzwe n'abamarayika bera jyewe nawe nacyo tuzaba tugoswe n'umwuka w'Imana turinzwe mu buryo buhambaye w'ibishidikanyaho oya oya turukoko bwatoranijwe ibikomangoma by'ijuru turinzwe n'abamarayika bera jyewe nawe nacyo tuzaba nacyo tuzaba nacyo tuzaba
nacyo tuzaba.